The sermon, Hebrews chapter 2, part 2, was delivered on Sunday evening, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulaliki uwa Ahebri, mutu wa chiwiri, gao la chiwiri, unaperekedwa la mulungu madzulo, August 25, 1957, ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Come first and study the scriptures so he could compare it and would see whether it was the truth or not. He took it the truth by the Old Testament.
Kubwera choyamba ndi kuwapunzira malemba, chotelo iye akanakoza kuwafanizitsa iwo, ndipo akanaona ngati izo zinali choonadi kapena ayi. Iye anazilenga izo choonadi mwachipangano chakale.
Now Paul was an Old Testament scholar. How many knows that?
Amen.
He was taught under one of the best scholars of his day, Gamaliel. Outstanding scholar. And Paul knew the Old Testament.
Tsopano, Paulo anali sikolala wachipangano chakale, ndi angada kudziwa zimenezo. Iye anapunzisidwa pansi pa mmodzi wa masikolala opambana atsiku lake, Gamalieli, sikolala wodziwika. Ndipo Paulo ankachidziwa chipangano chakale.
Now I think his first shaking, as I said this morning, when he witnessed the death of Stephen. Something must have got a hold of Paul because all through his writings he kept referring to it. I'm not worthy because I persecuted the church unto death. I'm the least among them.
Ndipo ine ndikuganiza kugwedezedwa kwake koyamba, monga ine ndinanena mmawa uja. Mpamene iye anachitira umboni imfa ya Stefano. China chake chiyenera kuti chinamugwira Paulo, chifukwa kudusa muzolemba zake zonse, anakhala kulozera kwa icho. Ine sindiri woyenera, chifukwa ine ndinazuza mpingo mpaka kuimfa, ndine wotsiriza pakati pawo.
Oh, but God had a different thought of it. He was one of the mightiest men of the day.
Amen.
See St. Paul, the great apostle, with his robe so bright and fair. The poet said, oh, there's sure to be some shouting when we all meet there.
Amen.
Oh, koma mulungu anali nalo lingaliro losiana la izo. Iye anali mmodzi wa amuna amphamvu kwambiri atsikulo. Muoneni Paulo woyela, mtumwi wamkulu, ndi mwinjiro wake wowala kwambiri ndi wokongola. Wandakatulo anatero, oh, uko ndithu kukakhala kufula kwina pamene ife tonse tidzakakomana uko.
That great day when I see him receive a martyr's crown, a martyr reward. I stood a little pin here not long ago where he wrote these letters. And then they chopped his head off and pitched him over into the sewer to wash down the sewer.
Tsiku lalikulu ilo, pamene ine ndidzamuona iye akulandira kolona wa ofera, mphoto ya ofera. Ine ndinayima ndiri ndicholembera chaching'ono chakale, kuno osati kale litali, pamene iye ankalembera makalata awa. Ndiyeno iwo anamudulapo mutu wake, ndipo anamukankhira iye mungalande, kuti apite ndi madzi mungalandeyo.
This little Jew there, he said, I bear in my body the marks of Jesus Christ.
Amen.
I fought with beasts at Ephesus, but I fought a good fight.
Amen.
I've finished the course, I've kept the faith.
Ndipo myuda wang'ono uyu apo iye anati ine ndilinazo mutupilanga zipsera za Yesu Khristu. Ine ndinamenyana ndi zilombo ku Efeso. Koma ine ndamenya nkhondo yabwino. Ine ndausiliza mtundawo. Ine ndachisunga chikhulupiriro.
And henceforth there is laid up for me a crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me at that day. And not only me, but all who loves his appearing.
Amen.
how I love that. Oh, I want to be numbered with those.
Ndipo kuyambira pano kwa sungi duira kwa ine kolona wachilungamo yemwe ambuye woweluza wolungamayo adadza ndipase ine patsiku limenelo ndipo si ine ndekha koma onse omwe akonda kuonekera kwake momwe ine ndimazikondela izo oh ine ndikufuna kuti ndizawerenge redwe limozi ndi amenewo.
We used to sing a song, oh would you be numbered as one of his fold. Would you be numbered as one of his fold? Be spotless within. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. I want to be one of them.
Ife tinkagonda kuhimba nyimbo. O kodinu, mungadzawere ngeredwe, ngati imozi ya mkola mwake. Kodinu, mungazawere ngeredwe, ngati imozi ya mkola mwake. Kalani opanda banga mkati, kalani mukuyang'anira ndi kuyembekezera maonekedwe awo, kuti mudzawaone iye akudza kachiwiri. Ine ndikufuna kuti ndidzakhale mmodzi wa iwo.
Now the writer goes ahead to say, therefore we ought to give more earnest heed to the things which we've heard, lest at any time we should let them slip.
Tsopano olembaya kupitilira kuti, chotero ife tiyenera tizipeleka chelu chosamalitsa kwa kukulu kwa zinthu zomwe ife tinazimva, kuopa kuti pa nthawi iliyonse ife tingazilole izo kutipulumuka.
As we taught on that this morning, second verse deals, if the word spoke by angels, what do we find angels to be? Prophets.
Monga ife tinaphunzisira pa izo mawauja ndime yachiwiri ikuchita nazo ngati pakuti ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo kodi ife tinapeza kuti angelo anali ndani aneneri.
God spoke in sundry time. I have to make not our own idea, but the Bible. Now the first chapter of the first chapter, the first verse.
Mulungu ankayankhula mu nthawi zamakezana. Tsopano iwe umayenera kuti upange osati lingaliro lathu koma Baibulo. Tsopano mutu woyamba wa mutu woyamba ndime yoyamba.
God, who at sundry times and divers manners spake to the fathers by the prophets.
Amen.
Now he goes over here and say again, for if the word spoken by angels were steadfast, then what does an angel mean? Messenger.
Mulungu yemwe munthawi zamakezana mumachitidwe osiyana siyana ankayankhula kwa makolo mwa aneneli. Tsopano iye akupita chapa ndipo akunena kachiwiri. Pakuti ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika, ndipo kodi ngelo amatanthauza chiyani? Mtumiki.
If God anointed messenger, and then if we be anointed, we are God's messengers.
Amen.
We are messengers to the world. An ambassador of heaven.
Amen.
Professing that we are pilgrims and strangers, we're not of this world.
Praise
but
God.
We seek a city to come. Amen. Whose builder and maker is God.
Ngati mulungu ana mudzoza mtumiki, ndiyeno ngati ife tikhala titadzozedwa, ife ndife atumiki a mulungu, ife tili atumiki kwa dziko kazembe wakumwamba. Tikudzinenera kuti ndife amwenda njira ndi alendo. Ife sitili a mdziko lino, koma ife tikufunafuna mzinda ukudzawo womwe waumanga ndi waupanga wake ndi mulungu.
We lay not up treasures on this earth where thieves break in and moths rust and corrupt. For our treasures lays in heaven.
Amen.
Where Jesus sits at the right hand of the majesty.
Ife sima kundika chuma padziko la pansilino komwe mbala zingasweko ndi njenjete zimbiri ndi chivundi. Pakuti chuma chathu chili kumwamba komwe Yesu akukhala kudzanja la manja la ufumu.
Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. How Eddie Pruitt wrote that song in the times of persecution.
Oh, chintu cha ulemelelo ndicho opambana chake kuzidziwa zimenezo. Ziyembekezo zathu sizinamangidwe pa china choperewela kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo. Pamene pozungulira ponse moyo wanga uchoka, ndiye iye ali chiyembekezo changa ndi chikhazikitso. Pa Khristu, thanthwe lolimba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Momwe Eddie Pruitt analembera nyimbo imeneyo mu nthawi ya kuzunzika.
Now, if the word spoke by angels was steadfast, when the messenger of God spoke the word, it stood. And every reward received a just recompense. Our reward. How shall we escape now if we don't hear Christ who speaks from heaven?
Tsopano, ngati mawu anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika, pamene atumika a Mulungu anayankhula mawu awo, iwo anayima. Ndipo mphoto iliyonse inalandira kubwezera kolungama. Kodi ife tidzathawa bwanji tsopano ngati ife sitikumumva Khristu yemwe akuyankhula kuchokera kumwamba?
Now watch. How shall we escape if we neglect so great salvation? Think of it. Which in the first began to be spoken by the Lord.
Tsopano penyani, ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumutso chachikulu choterechi? Taganizani za izo. Chomwe poyamba chinayamba kuyankhulidwa ndi Ambuye.
Christ began his work. What did he do? We watch him how he humble, lowly. How he wasn't a great noted man as a theologian, but he was humble, meek, gentle.
Kristo anayamba ntchito yake. Kodi iye anachita chiyani? Ife tikumuona iye momwe iye wodzichepesa, wotsika, momwe iye sanali munthu wankulu wodziwika ngati wa theology, koma iye anali wodzichepesa, wofasa wa ulemu.
He wasn't a mighty preacher. His voice wasn't heard in the street. But John went forth as a roaring lion. He was a preacher. Jesus come forth not as a roaring lion, but God working with him, confirming the word.
Yes, anali mlaliki wa mphamvu. Liwu lake silinali kumveka munsewu. Koma Yohane ankapitapo monga mkango obangula. Iye anali mlaliki. Yesu anabwelapo osati ngati mkango obangula. Koma Mulungu akugwira naye ntchito kumawasimikizira mawu.
God was with Christ, Peter said at the day of Pentecost. Ye men of Israel and you that dwell in Judea, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by signs and wonders and miracles, which God did by him in the midst of you all, which you all are witnesses.
Mulungu anali ndi Khristu, Petro anatelo pa tsiku la Pentekosite. Amuna inu aku Israeli, ndi inu omwe mukukhala mu Yudea. Yesu aku Nazarete, mwamuna wosimikiziridwa ndi Mulungu pakati panu mwa zizindikiro ndi zodabwisa ndi zozizwitsa zomwe Mulungu ankazichita mwa iye pakati pa inu nonse chomwe inu nonse muli mboni.
Watch how he pinned it down on him.
Amen.
You should have known him. Jesus said, you hypocrites, Said you go out and look at the sun and it's red and lower and you say it's going to be foul weather. And if it's bright and sunny or so forth, you say it's going to be fair weather.
Penyani momwe iye anasindikizira izo pa iwo. Inu muganati mumudziwe iye. Yesu anati inu ati nyengo. Anati inu mumapita kunja ndi kukayangana pa dzuwa ndipo inu. Ilo likafira ndimotsika ndipo inu mumati kukhala nyengo yoipa ndipo ngati kuli kowala ndi kwa dzuwa kapena zina zotero inu mumati kukhala nyengo yabwino.
Said you can discern the skies, but the signs of the time you cannot discern. For if you would have known me, you would know my day.
Anati inu mumakhoza kuzindikira mlenga lenga. Koma zizindikiro zanthawi inu simungakhoze kuzizindikira pakuti ngati inu mukana ndizindikira ine inu mukanalidziwa tsiku langa.
Oh, what it screams tonight! How his spirit screams to his preachers! The hour is at hand!
Oh, zomwe iye akanafuula usiku uno momwe mzimu wake ukufulira kudzera mwa alaliki yake ora lili pafupi.
We discerned, we watched the atomic bombs. We know who's going to take Clark Gable's place and who's going to do this, that, or the other, or who'll be the vice president. We're interested in that, but we cannot discern the signs of the time. We're at the end.
Ife timazindikira, ife timaona mabomba a atomiki, ife timadziwa yemwe adatenge malo a Clark Gable, ndi yemwe adachita izizo kapena zinazo, kapena yemwe ati adzakhale president wachiwiri, ife timakondweresedwa mu zimenezo, koma ife singakhoze kuzindikira zizindikiro za nthawi, ife tilipa mapeto.
What is it? We're so interested in what's the next chapter of television? What's Susie going to do, or what that woman's name is, and where Arthur Godfrey's going to, what kind of joke's he going to pull the next time?
Ndi chiyani icho? Ife tili okondweretsedwa kwambiri ndi kodi chapitala chotsatira cha television chikhala chiyani? Kodi Susie achita chiyani? Kapena kodi dzina la mkazi uja ndi ndani? Ndipo kodi Arthur Godfrey apita kuti? Kodi iye anena nthabwala yotani nthawi inayo?
We as Christians gum our mind full of such tommy rot when we ought to be in prayer somewhere and study the Bible to know the signs of the time we're living in.
Ife ngati Akhristu timamata malingaliro athu modzaza ndi zovunda zoterozo. Pamene ife timayenera kukhala tili mu pembelo kwina kwake ndi kumawerenga Baibulo kuti tizidziwa zizindikiro za nthawi yomwe ife tili kukhalamo.
What does that a lot of time is weak pulpits. Shrine. That don't get down and bring the gospel truth.
Amen.
We're going to have to answer for that in the days to come. We must not neglect anything.
Chomwe chikuchira izo pa nthawi yathuyi ndi maguwa ofoka ndi kokulondola omwe samafika pansi ndi kubweresa choonadi cha uthenga. Ife tidzaswa kuti tidzayankhire kwa zimenezo mu masiku akudzawa. Ife tisamati tizinyalanyaza chilichonse.
And the people, as we are here at this brand tabernacle, to see the signs and wonders and the power of the resurrected Christ. And then to know that we would place our times upon other things and neglect to hear the voice of the Lord Jesus. How shall we escape if we neglect such a great salvation?
Ndipo anthu pamene ife tili pano pa Branham Tabernacle uyu nkumaona zizindikiro ndi zodabwisa ndi mphamvu ya Khristu woukitsidwa ndiyeno nkumadziwa kuti ife tikanayika nthawi zathu pa zinthu zina ndi kumanyalanyaza kuti timve liwu la Ambuye Yesu ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterocho.
The third verse. Of the fourth verse, Here's where we ended on the fourth verse this morning.
Ndime ya fili. Kavena ndime ya folo. Apa ndi pamene ife tinatsirizira pa ndime ya folo mawa uja.
God also bearing them witness. Oh my. God bearing them witness. Listen to the word. Both with signs, wonders, and with divers miracles.
Mulungu na Yesu, po wachitira iwo umboni. Oh my. Mulungu, po wachitira iwo umboni. Mvetselani kwa mau. Limozi ndizi zindikiro, zona buitza, ndizo zizuitza, zo siyana siyana.
What is divers miracles? What is diver? Diver means many. With many miracles, God bore witness. Oh God, I trust that it'll soak into your hearts.
What is all this we say, Zosiana Siana di Chiani? Zosiana Siana di Chiani? Zosiana Siana, Amaranda Uza Zambiri. Ndi zozi zwisa zambiri. Mulungu ankawa chitila umboni. Oh mulungu. Ine ndi kudalira kuti izo. Zilowelera mu mitima yanu.
Listen. I'm one of your pastors. With Brother Neville here. I want you to take it to record. The Bible said if there rise one among you. And he says such and such. And it doesn't come to pass. Don't hear it. For I haven't spoken.
Mvetserani, ndine mozi wazibusanu, limozi ndimbale nevilo pano. Ine ndikufuna kuti inu muzitengele izo pa zozisunga. Bible linati, ngati pauka wina pakati pano. Ndipo iye nena, zakuti zakuti, ndipo izo mkusabwela pochitika musati muzimvele izo pakuti ine sindina yankhule.
But if he speaks in my name and what he says comes to pass, then hear it. Amen. For I am with that prophet or preacher, whatever it may be. If what he says comes to pass, then hear him.
Koma ngati iye ayankhula mu dzina langa ndipo zomwe anena nkufika pochitika ndiye muzizimva izo. Amen. Pakuti ine ndili ndi mneneri ameneyo kapena mlaliki chilichonse chomwe icho chingakhale chili. Ngati chimene iye anena chifika pochitika ndiye muzimumvera iye.
Now friends, let's hear him. The Holy Spirit speaking in our midst, showing divers miracles and signs and wonders. Let's just not pass over it as just common happenings. Let's remember that it's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, confirming his word.
Sobano abwenzi, tieni ife tizimumva iye, nzimu oyela kuyankhula pakati pathu. Akusonyeza zozizwitsa zosiyana siyana, ndizizindikiro ndizodabwitsa. Tieni zisamango zidutsa izo pamwamba ngati kuti zochitika wamba. Tieni tizikumbukira kuti izo ndi Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse akutsimikizira mawu ake.
We must do it. Oh, please do it. Take heed. Let every other thing be secondarily. Even your home, your husband, your wife, your children, whatever it may be, put it second. Place God first.
Ife tieni la kuti tizichita izo. Ochonde, zichitani izo. Zisamalitsani. Muzilola chinthu china chilichonse chizikhala chachiwiri. Ngakhale kunyumba kwanu, amuna anu, akazi anu, ana anu. Chilichonse chomwe chingakhale chili. Zichikani icho pachiwiri. Zimuikani Mulungu. Poyamba.
You say, Brother Benham, over my children, over anything, place God first. Let him be first.
Inu mukuti mbale Branham pamwamba pananga pamwamba pachiri chonse zimuikani Mulungu poyamba muloleni iye azikala woyamba.
Elijah come off the mountain one day, he was an angel, a messenger, God's messenger anointed, and he found a widow woman picking up two sticks. He said, go bake me a little cake and fetch me a little water.
Elia anabwera kuchokera ku phiri tsiku lina. Iye anali mngelo mtumiki, mtumiki wa Mulungu wodzozedwa. Ndipo iye anamupeza mkazi wa masiya akutola nkhuni ziwiri. Iye anati, pita kandiphikira ine chitumbuwa chaching'ono ndikunditengera ine madzi pang'ono.
And she said, as your soul liveth, I have but just enough cakes or enough wheat dough to make one little pancake. And I just have enough oil to go in it to mix it up for shortening. And I'm picking up two sticks.
Ndipo iye anati, momwe inu muliri amoyo, inenda ngosala ndi zitumbuwa zokwanira zokha, kapena ufa wokanyidwa wokwanira, kuti ndipangire chitumbuwa chofewa chimozi chaching'ono. Ndipo ine ndatsala ndi mafuta ongokwanira kuti athele limodzi, oti ndisakanizire izo mwa kufupikisa. Ndipo ine ndikutola nkhuni ziwiri.
The old fashioned way was the Indian way of crossing the sticks and burning from the middle, keep pushing in. Made a mini campfire like it.
Kachitidwe kachikale komwe kanali, kachitidwe kachimwenye, kopinga sitsa nkhuni ndikuziwotcha izo kuchokera pakati, ndikumazisonkhezera izo mkati, ndapangapo moto wambiri wa mu msasa monga choncho.
Said, I'm going to cook that little cake for me and my boy, my baby, and we're going to eat it and die. There'd been a drought for 3 years and 6 months. No water, nowhere.
Anati, ine ndikuti ndikaphike kankate kakang'ono ako kaine ndi nyamara wanga, mwana wanga. Ndipo ife tikuti tidye izo ndikufa. Uko kunali kuli chilala kwa zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi. Kunalibe madzi kuli konseko.
God's eternal prophet looked that woman in the face. He said, go bake me a cake first. What a command for a man to tell a widow woman starving to death to feed him first.
Nene liwolimba uja, wokalamba. Anamuyangana nkazi uja munghope yanati, pitani kandiphikira ine mkate choyamba. Kulamula kwakeko kuti mwamuna muze mkazi wa masiye yemwe akufa ndi njala kuti ayambe wamudyesa kaye iye.
What did he say? For thus saith the Lord, the barrel will never go empty though the cruse dry until God sends rain on the earth. First God.
Kodi yana nina chiyani, pakuti atelo ambuye, mbiya siuma konse, ngakala supa siuma, mpaka Mulungu, atadzatumiza mvula pa dziko la pansi. Choyamba Mulungu.
She went in and baked that little cake and come give it to the prophet and went right back and baked another and another and another and another. And the barrel never went into the cruse dry until God sent rain on the earth.
Iye anapita ndipo anakaphika mkate wa ung'ono uwo, ndipo anabwera ndipo anadzawupereka iwo kwa neneri, anabwerera mbuyonso ndi kukaphika wina ndi wina ndi wina ndi winanso, ndipo mtsukowo sunathe konse kapenanso supa sinaume mpaka Mulungu atatumiza mvula pa dziko lapansi.
She put God before her children. She put God before anything else. She'd taken the kingdom of God first.
Iye anayika Mulungu patsogolo pa ana ake. Iye anayika Mulungu patsogolo pa china chilichonse. Iye anatenga ufumu wa Mulungu poyamba.
God must have first place in your heart, first place in your life, first first place in everything that you do or what you are. God must be first.
Mulungu ayinena kuti azikhala ndi malo oyambirira mu mtima mwanu, malo oyamba mu moyo wanu, malo oyamba mu chilichonse chimene inu muchichita kapena chimene inu muli. Mulungu ayinena kuti azikhala woyamba.
He doesn't want the second place. He doesn't deserve the second place. He deserves the best and the first and all that we've got. He deserves it. Blessed be his holy name.
Iye samafuna malo achiwiri. Iye samayenera kulandira malo achiwiri. Iye amayenera kulandira zopambana. Ndipo zoyamba ndi zonse zomwe ife tili nazo. Iye amayenera kulandira zimenezo. Lidalitsike dzina lake loyera.
For God also bearing witness. He gave testimony both with signs and wonders, divers miracles, and gifts of the Holy Ghost according to his own will.
Pakuti Mulungu nayenso pochitira umboni, iye anaperekera umboni limodzi ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zozizwisa zosiyana siyana ndi mphaso za mzimu woyera molingana ndi kufuna kwake komwe.
Not what man said, what the church said, but what God's will was. Oh, we need to seek the will of God. Not the favor of your neighbor, not the favor of your children, not the favor of your husband or your wife.
Osati zimene anthu anena, zomwe mpingo unena, koma chomwe chifuniro cha Mulungu chinali. Oh, ife tikusowa kuti tizifunafuna chifuniro cha Mulungu. Osati kukondedwa ndi oyandikana nawo anu, osati kukondedwa ndi ana anu, osati kukondedwa ndi amuna anu kapena akazi anu.
But seek the will of God. Do that first. Then everything else, the will of the wife and the will of the children, will fall right in with it. But place God first.
Koma, zifunafunani chifuniro cha Mulungu. Ndipo zichitani zopo yamba. Kena kozina zilizonse. Chifuniro cha akazanu, ndi chifuniro cha ananu, zizitsatira limozi ndi icho. Koma, zimuikani Mulungu po yamba.
Watch now, for unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak.
Penyani sobano, pakuti kwa angelo iye, sana ikire kugonjela kwa dziko likudzalo, lomwe ife tikulikambali.
Otherwise, the great angels, that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousands times tens of thousands of angels of heaven, or the tens of hundreds of prophets that's been on the earth, every one of them, he's never put any of them to have control over the world to come that we speak of.
Mwina mwake angelo akulu omwe amatumikira mmiyamba, Gabriel, Michael, Woodworm, ndi makumi a zikwi kuchulukisa makumi a zikwi za angelo akumwamba, kapena makumi a mazana a aneneri omwe anakhala ali pa dziko lapansi, aliyense wa iwo iye sanamuyika aliyense wa iwo kuti azikhala ndi ulamuliro pa dziko lili mkuza. Lome ife tikulikambali, osati mmodzi.
He never said, Isaiah, you control the world. He never put the world in subjection to Elijah. Neither did he put it to Gabriel or any angel, any ministering spirit.
Yesa nanene konse Yesaya, iwe udzalamulira dziko. Yesa nalike konse dziko kwa kumumvera Eliya. Ngakhalenso iye sanalike ilo kwa Gabriele, kapena ngelo aliyense, mzimu wotumikira uliwonse.
Watch what he said. Paul still magnifying Christ, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou would visit him?
Penyani zomwe yananena Paulo apabe akumukuza Khristu zomwe ife tikuzikamba. Koma wina pamalo ena anachitira umboni kuti kodi munthu ndi chiyani kuti inu mumamulingalira iye kapena mwana wa munthu kuti inu muzimuchezera iye.
Thou hast made him a little lower than the angels. Thou hast crowned him with glory and with honor, and it has set him over the works of thy hand.
Inu mamupanga iye wotsikirapo pang'ono kuposa angelo. Inu mamuveka iye nduwira ya ulemelero ndi ulemu. Ndipo munamuika iye kuyang'anira pa ntchito za dzanja lanu.
Now if you want to read that, it's Psalms 8, 4 and 6. David speaking. Now what did he call David here? That settles it right there. Well, it was right this morning on the prophet.
Tsopano ngati inu mukufuna kuti muwerenge izo ndi Masalimo 8, 4 and 6. Davide akuyankhula. Tsopano kodi iye anamutcha Davide chiyani apa? Izo zikukhazikitsa icho apo pomwe ngati zinali zolondola mmawa uja pa mneneri.
He said, for one of the angels said in a certain place, David, the messenger of God, was an angel of God, for he was a messenger of God.
Yanati, pakuti mmodzi wa angelo ananena pa malowena. Davide mtumiki wa Mulungu anali ngelo wa Mulungu, pakuti iye anali mtumiki wa Mulungu.
The angel said, David said, in the Psalms, thou didst make him a little lower than the angels of heaven.
Ngelo anati, David anati, mumasalimu, inu munamupanga iye wotsikirapo pang'ono kuposa angelo akumwamba.
An angel said that God made him lower than an angel, that he might crown him and he might suffer and taste death to be exalted up again, that he might make him inherit all the things of the world.
Ngelo ananena kuti Mulungu anamupanga iye motsikirapo kuposa mngelo kuti iye akhoze kumuveka iye nduwira ndipo iye akhoze kumva kuwawa ndi kukalawa imfa kuti akwezedwe mmwamba kachiwiri kuti iye akhoze kumupanga iye wolandira zinthu zonse za mdziko.
In Matthew 28:18 we read these. After he had been crucified and rose again on the third day, he met with his disciples and commissioned them to go into all the world to preach the gospel to every creature.
Tsopano, mu Matthew 28:18, ife timawerenga izi. Iye atapachikidwa kale ndipo atauka kachiwiri pa tsiku lachitatu. Iye anakomana ndi ophunzira ake ndipo anawatuma iwo kuti apite mudziko lonse kuti akalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse.
He said, all powers in heaven and in earth has been given unto my hands. All the power in heaven, all the power in earth has been given unto me.
Yanati mbambu zonse kumwamba ndi padziko lapansi zapasidwa mmanja anga. Mbambu zonse kumwamba, mbambu zonse padziko lapansi zapasidwa kwa ine.
What was it? Man and God had united. The Logos had been made flesh and had been killed and rose again for our justification, and was then the anointed Emmanuel forever and forever.
Chinali chiyani icho? Munthu ndi Mulungu anali atalumikizana. Logosi inali itapangidwa thupi, ndipo inali itaphedwa, ndipo inauka kachiwiri kwa kulungamitsidwa kwathu. Ndipo anali ndiye Emmanuel wodzozedwa kwa nthawi za nthawi.
God changed his dwelling place from a throne in the spacious earth to the heart of his Son, Christ Jesus, to live and reign forever. God was in Christ. He's the final resting place of the Spirit.
Mulungu anasintha malo ake okhalamo kuchokera kumpando wachifumu mu milengalenga kutali kubwera mu mtima wa mwana wake Kristu Yesu kuti azidzakhala moyo ndi kulamulira kwa nthawi zonse. Mulungu anali mwa Khristu, iye ndi malo otsiriza opumulira anzimu.
The Spirit stayed in a tabernacle one day, you know that, under tent. And Solomon built him a house. But how be it the Most High dwelleth not in houses made with hands, but a body hast thou made me.
Nzimu unkakhala mukachisi tsiku lina. Inu mkuzidziwa zimenezo pansi pa hema. Ndipo Solomoni anamumangira iye nyumba. Koma ngakhale zili choncho, wamwamba mwambayo samakhala mnyumba zopangidwa ndi manja. Koma thupi inu mwandipangira ine.
Over in the book of Acts, the 7th chapter, when he was speaking, he said all of them foresaw it. They built tent for him. Moses did, had a tent and put the ark in there. For God was on the mercy seat. He didn't dwell there.
Uko mubuku la machiridwe, mudu wa 7, pamene iye anali kuyankhula. Iye anati, onsawo anazioneratu izo. Iwo anamumangira iye hema. Mosa natero anali ndi hema ndipo anayikalika sankati mmenemo pakuti Mulungu anali pa mpando wachifundo. Iye sankakhala mmenemo.
All right, then a body has thou made thee. The body of the Lord Jesus Christ, made lower than the angels to taste death, and none but the very highest of high. Christ, the Prince of Peace, the King of Kings, the Lord of Lords. The creator of every star in the universe.
Chabwino, ndiye tupinu mandipangira ine. Tupila mbuye Yesu Kristu. Lopangidwa mosikirapo kuposa angelo. Kuti adzalawe imfa. Ndipo siwina koma wa mwamba mwamba mwa mwamba mwamba. Khristu, kalonga wa mtendere, mfumu ya mafumu, ambuye wa ambuye, mlengi, nyenyezi iliyonse mumlengalenga.
Oh God, he became lower than his creation, that he might redeem man, homeless, helpless man, and give them a home in heaven.
Oh Mulungu, iye anakhala wotsikirapo kuposa chilengedwe chake kuti akhoze kumuwombola munthu, munthu wopanda pokhala, wopanda chithandizo, ndipo anawapasa iwo pokhala kumwamba.
He left the glories of heaven. He left the highest name that could be called. And when he was on earth, man gave him the lowest name that they could give him.
Iye anasiya maulemelero akumwamba. Iye analisiya dzina la pamwamba mwamba lomwe linganakhoza kutchulidwa. Ndipo pamene iye anali pa dziko lapansi, munthu anamupasa iye dzina lotsikitsitsa lomwe iwo akanakhoza kumupatsa iye.
Said he was an illegitimate baby to start with, born in a manger, wrapping rags off the back of a yoke of an ox. No place to go, had no home to go to, and was called Beelzebub, the chief of the devils.
Anati, iye anali mwana wa pathengo, pakuyamba pomwe, anabadwira mukhola, anakulungidwa muziguduli za pansana pa goli la ng'ombe. Analibe malo oti nkupitako, analibe khomo loti nkupitako, ndipo anali kutchedwa Belezebule, mfumu ya adielekezi.
He was mistreated, he was spit on, he was made fun of, he was rejected, and went to the lowest pits and stooped to the vilest of prostitutes. That's what man done to him, but God raised him up. So high that he has to look down to see heaven.
Iye anachitiridwa mola kwika. Iye analavuliridwapo. Iye anatonzedwa. Iye anakanidwa ndipo anapita kumalo otsikitsitsa ndipo anadzichepetsera kwa wazachiwelewele woyipitsitsa ndi chimene munthu anachita kwa iye. Koma Mulungu anamukweza iye mmwamba mokwera kwambiri mwakuti iye amachita kuyang'ana pansi kuti akuone kumwamba.
Men give him the lowest seat, give him the worst place, the lowest name. God raised him up and give him the highest seat and the highest name. That's the difference. What man done with the Son of God and what God done with the Son of God.
Munthu anamupasa iye mpando otsikitsitsa, anamupasa iye malo oyipitsitsa, dzina lotsikitsitsa. Mulungu anamukweza iye mmwamba, ndipo anamupasa iye mpando wapamwambamwamba ndi dzina lapamwambamwamba, ndiko kusiyana kwake. Chimene munthu anachita kwa mwana wa Mulungu ndi chimene Mulungu anachita kwa mwana wa Mulungu.
He stooped that we might be lifted. He become us that we through his grace might become him. He come to the homeless and became homeless himself that we might have a home.
Iye anadzichepetsa kuti ife tikhoze kukwezedwa. Iye anakhala ife kuti ife kupyolera mu chisomo chake tikhoze kukhala iye. Iye anabwera kwa opanda kwawo ndipo anadzakhala opanda kwawo iye mwini kuti ife tikhoze kukhala ndi kwathu.
He came to the sick and was made sick himself that we might be healed. He came to the sinner and made sin himself that we might be saved.
Iye anabwera kwa odwala ndipo anapangidwa kudwala iye mwini kuti ife tikhoze kuchiritsidwa. Iye anabwera kwa wochimwa ndipo anapangidwa chimo iye mwini kuti ife tikhoze kukhala opulumutsidwa.
No wonder he was exalted. No wonder he is who he is tonight. God has exalted him. And all the powers in heavens and earth is given to him.
Palibe zodabwisa kuti iye anakwezedwa. Palibe zodabwisa kuti iye ali yemwe iye ali usiku uno. Mulungu amukweza iye ndipo mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zapasidwa kwa iye.
When his earthly work had been finished here on earth, he came to the earth as soon as it did. The morning star declared him to be the Son of God.
Pamene ntchito yake ya pansi pano inali itatha kuno pa dziko lapansi, iye anabwera ku dziko lapansi mwansanga. Pamene iye anatelo, nyenyezi ya mmawa inamutcha iye kuti ndi mwana wa Mulungu.
He shook every devil that he come in contact with. Blessed be the name of the Lord. Devils tremble and shock and beg for mercy in his presence. Yes, sir. Oh, hell no, who he was.
Iye anamgwedeza mdielekezi aliyense yemwe iye anakomana naye. Likhale lodala dzina la Ambuye. Adielekeza nanjenjemera ndipo anagwedezeka ndipo anapempha chifundo mukukhalapo kwake. Inde Bwana, gehena yense ankadziwa yemwe iye anali.
Walk humble, he had not a place to lay his head on a rainy night. The very animals that he created, the birds of the air, has nests in the foxes, has dens, but the Son of Man doesn't have a place to lay his blessed head. Sure he was.
Ankaenda modzichepesa, iye analibe malo woti nkwikapo mutu wake usiku wa mvula. Zinyama zomwe zimene iye anazilenga, mbalame za mlengalenga zili ndi zitsa. Ndipo nkhandwe zili nazo mphanga. Koma mwana wa munthu alibe malo oti nkwikapo mutu wake wodalawo. Zedi iye anali.
He became sin, became low and forsaken. But the devils know who he was. They pleaded for mercy. They said, why do you come to torment us before our time comes?
Iye anadzakhala chimo, anadzakhala wotsika ndi wokanidwa. Koma adielekeza ankadziwa yemwe iye anali. Iwo anapempha chifundo, iwo anati, chifukwa chiyani inu mwabwera kuti mudzatizunze ife nthawi yathu isanafike.
While the preachers was calling him Beelzebub the fortune teller, the devils was calling him the Son of the living God, begging for mercy.
Ndipo pamene analiki ankamutcha iye Belezebule wambwebwe, adielekezi anali kumutcha iye mwana wa Mulungu wa moyo ndi kumapempha chifundo.
Oh, how we can only stop just a minute. Who are you anyhow? What does that job you got mean? Or what does that little house we own mean? What does the car we own mean?
Oh, momwe ife tingakhoze kungoima kwa miniti yokha. Kodi inu ndani muli monse? Kodi ntchito yomwe muli nayo ija imatanthauza chiyani? Kapena kodi nyumba yaing'ono yathu ija imatanthauza chiyani? Kodi galimoto yomwe ife tili nayo imatanthauza chiyani?
Pretty little girl, you little sassy thing. What does that little look that you have now? You young man with a shiny slick hair, straight shoulders, you will bend down someday when stoop with age.
Msungwana wa ngono okongola, iwe kandu kaka ngono kwa sasati zidwa. Kwani maonekedwa ngono awo, omwe iwe ulina otsopano, anga jide chiyani. Inu anyamata mulindi tsitsi lonye zimila, loterela mapewa owongoka. Inu mudzapindika pansi tsikulina. Pamene mudzawela mitsidwa ndi usinghu.
But blessed be the Lord. You've got a soul that's born again. You'll live forever and ever because he become you that you through his grace might become him. Make a place for him.
Koma adalitsike Ambuye. Inu muli ndi solo yomwe ili yobadwa kachiwiri. Inu mudzakhala moyo kwa nthawi ndi nthawi, chifukwa iye anakhala inu, kuti inu kupyolera muchisomo chake, mukhoze kukhala iye, ndi kukonza malo a inu.
Oh, we who think that we got a change of clothes and a few groceries in the house, what are we? God could take it in a second. Your very breath holds in his hand.
Oh, ife omwe tikukenza kuti tili nazo zovala zosintha ndi makolosale pang'ono mnyumba, kodi ife ndi chiyani? Mulungu akhoza kuzitenga izo mu mphindi, mpweya wanu omwe uli mdzanja lake.
And him in our midst, to heal the sick, to proclaim and profess and to foretell and every time perfect. And even concerned enough to bring a little dead fish back to its life again. In the midst of us, Jehovah, around us, Jehovah in us, the great mighty I am.
Ndipo pano pakati pathu kuti achize odwala, kulengeza ndi kuvomereza ndi kuneneratu. Ndipo nthawi iliyonse mwangwiro. Ndipo ngakhale kukhuzidwa mokwanira kuti abwerese nsomba yaing'ono yakufa kubwerera ku moyo wake kachiwiri pakati pa ife, Yehova pozungulira ife, Yehova mkati mwathu, ine ndine wamkulu ndi wamphamvu.
When he died, they thought they had him. He ascended into hell. When he left the earth that day when he was crucified, he went into the regions of the lost. The Bible said he went and preached to the souls that were in prison, that repented not in the long suffering of the days of Noah.
Pamene iye anafa, iwo ankaganiza kuti iwo athana naye iye. Iye anakwera kupita mu hade. Pamene iye ankachoka pa dziko lapansi siku lijali. Pamene iye anapachikidwa, iye anapita kumadera aotayika. Bible linati, iye anapita nakalalikira kwa mioyo yomwe inali mundende, yomwe sinalape mukuvutika motalika mmasiku a Noa.
When he died and his spirit left him, he became the Logos again. He said, I came from God, I go back to God.
Pamene iye anafa, ndipo mzimu wake utamuchokera iye, iye anakhala logosi kachiwiri. Iye, ine ndikuona, anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu. Ine ndikubwereranso kwa Mulungu.
And God was that pillar of fire that led the children in the wilderness. And when he was here on earth and when he died, he turned back to a light again.
Ndipo Mulungu analilawira moto lija lomwe linkawasogolera ana mchipululu. Ndipo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, ndipo pamene iye anafa, iye anabwereranso kuwala kachiwiri.
Paul saw him and he was alive. Now the rest of them saw him. They seen Paul fall. Something struck him. And he was alive.
Paulo anamuona iye. Ndipo iye anali kuwala. Palibe wina aliyense wa iwo anamuona iye. Iwo anamuona Paulo akugwa. China chake chinamukuza iye. Ndipo iko kunali kuwala.
Paul said, "Who is it that I persecute?" He said, "Saul, Saul. Why persecute thou me?" He said, "Who is it?" He said, "I'm Jesus that you persecute." And it's hard when you kick against the pricks.
Paul anati, "Ndani yemwe ine ndikumuzunza." Iye anati, "Sauli, Sauli, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine?" Anati, "Ndi ndani uyo?" Iye anati, "Ine ndi Yesu yemwe iwe ukumuzunza. Ndipo ndikovuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga."
Then he went and studied that light. Paul went back in the Bible to find out what that light was. And he wrote this letter. He's the same Jehovah.
Ndiye iye anapita nakaphunzira zakuwalako. Paulo anabwelera mu Baibulo kuti akafufuze kuti kuwalako kunali chiyani. Ndipo iye analemba kalata iyi. Iye ali Yehova yemweyo.
That same light was in the wilderness with the children of Israel. And when Peter was in the prison, he was a light that came in and opened the doors.
Kuwala komwe kuja, komwe kunali mchipululu ndi wana a Israeli. Ndipo pamene Petulo anali mundende, iye anali kuwala kumene kunabwela ndipo kunadzasegula ziseko.
And by his grace, so none will have any excuse. Oh, if they can forget the illiterate messengers. And remember, it's not the messenger, it's the message.
Ndipo mwachisomo chake, chotero wina asazakhale ndi chowiringula chilichonse. Oh, ngati wakanakoza kuwayiwala atumiki osaphunzira ndi kukumbukira si mtumikiyo ndi uthengawo.
He's come down again with us in a form of a pillar of light. And he moves with the same miracles and signs. Nothing out of the Bible. Staying right with the Bible. Holding it under subjection. Bringing out his glory, showing his power. Blessed be his holy name.
Iye wabwela pansi kachiwiri ali ndife. Mumaonekedwe alawila kuwala. Ndipo iye akuyenda ndi zozizwisa zake zomwe zija. Ndi zizindikiro. Palibe chomwe chiri kunja kwa Baibulo. Kukhala limodzi ndi Baibulo. Kuligwirizira ilo pansi pakumvera, kutulutsira kunja ulemelero wake, kusonyeza mphamvu zake, lidalitsike dzina lake loyera.
I know you must think that I'm crazy, but oh, that blessed eternal rest that's in my soul. Those storms may wave, my anchor holds within the veil.
Ine ndikudziwa inu, mukhoza kuganiza kuti ine ndapenga. Koma mpumulo wa muyaya wodala uwo, womwe uli musolo yanga. Ngakhale mikundo igwedeze, nangula wanga wagwira mkati mwachotchinga.
And the sea when he died till the moon took a nervous prostration. The sun went down in the middle of the day.
Ndipo kumuona iye pamene iye ankafa, mpaka mwezi unadzigwesa chafufumimba mwa manjenje, dzuwa linalowa pakati pa tsiku.
And when he went to the regions of the lost, knocked on the door, and the door swung open.
Ndipo pamene iye anapita kumadera aotayika, anagogoda pa khomo, ndipo chiseko chinakankhika motsegula.
The Bible said he preached to the souls that were in prison. That repented not in the long suffering in the days of Noah after he had deceased on this earth.
Bible olimati, iye anakalalikira kwa mioyo, yome inali mundende, yome sina lape mukufutika motalika mumasiku a Noah. Iye atamalila kale pa dziko la pansi lino.
My brother, my sister, when he deceased, his earthly work was done, but he was still working. And he's still on the job tonight. Amen.
Mbale wanga ndi mlongo wanga. Pamene iye anamwalira, ntchito yake ya pansi pano inatha. Koma iye anali akugwirabe ntchito. Ndipo iye akanali pa ntchitoyo usiku uno. Amen.
He knocked at the doors of the lost. The Bible said he did. And he witnessed, I am the seed of the woman. I'm he that Adam spoke of. I'm the one that Enoch said would come with 10,000 of his saints.
Ye anagogoda pa ziseko za otayika. Bible imati, iye anatelo. Ndipo iye anachitira umboni. Ine ndine mbeu ya nkazi. Ine ndine iye yemwe Adamu ankamukamba. Ine ndine yemwe Enoki anati akanadzabwera ndi zikwi kumi za oyera ake.
I'm the Son of the living God, and you send away your day of grace, but it was prophesied to you by the angels, Enoch, Noah, and I must come to fulfill every word of God's Bible. Now I'm here as a witness in this land of the lost, and he preached to them.
Ine ndine mwana wa Mulungu wa moyo. Ndipo inu munachimwa kuchoka mutsiku lanu la chisomo. Koma izo zinaloseredwa kwa inu ndi angelo Enoch, Noah. Kuri ine ndiyenera kuti ndibwere kuti ndidzakwanilise mawali onse a Bible la Mulungu. Ine ndili pano ngati mboni mu dziko lino la otayika. Ndipo iye analalikira kwa iwo.
On down into hell he went, right down to the doors of hell. Knocked on the door of the devil, opened the door, said, I got you now.
Mpaka pansi kuhade, iye anapita. Anagogoda pa ziseko muhade. Ndielekeza natsekula chiseko, anati ine, ndakupeza iwe tsopano.
Jerked them keys from his side. Said, you devil! You've helped the bluff for a long time. Here it is right here in the Bible. I'll get to it in a minute. You've helped the bluff for a long time, but I come to take over. Amen. Grabbed those keys and kicked him back in and shut the door.
Analanda mafungulo awo kuchokera pambali yake anati iwe ndielekezi iwe wagwira chinyengo kwa nthawi ya itali. Ndizi apa, apa mwamwe mu Bible, inandifika kwa izo mu minute. Iwe wachita chinyengo kwa nthawi ya itali. Koma ine, ndabwera kudzakulanda. Anawatenga mafungulo ameneyo ndipo, anamukankhiranso iye mkati. Ndipo anatseka chiseko ucho.
Come through and picked up Abraham, Isaac and Jacob. On the third day he arose, and those that sat in the grave arose with him. Oh, hallelujah! Though one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day!
Anabwela modusa, nadza mutenga Abraham, Isaac ndi Yakobo. Patsiku la chitatu iye anauka, ndipo iwo omwe anagona mmanda, anauka limodzi naye. Oh, aleluya! Palibe zona bwisa, wandakatulo anati. Pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa, iye anandipulumusa ine. Poikidwa mmanda, iye anatengela machimo anga kutalitali. Pouka, iye anandilungamisa mwaulele kwa nthawi zonse. Tsiku lina, iye akubwela. Oh, tsiku la ulemerero.
Be the tie that binds our hearts with Christian fellowship,
Amen.
The love of God. When he rose, he wasn't finished yet. He had some more work to do. The Bible said he ascended on high and give gifts unto man.
Chodala chikhale chimango, chomwe chimamanga mitima yathu ndi chiyanjano cha Chikhristu, chikondi cha Mulungu. Pamene iye anauka, iye anali asanasirize apobe. Iye anali ndi ntchito ina yoti akayichite. Bible linati, iye anakwela mmwamba ndipo anapereka mphaso kwa wanthu.
There was an atmosphere hung on the earth of darkness, of gloom, of death and weary. The prayers couldn't come up because the atonement wasn't made.
Apo panali chikhalidwe chitalendewela pa dziko lapansi cha ndima, cha kulunda, cha imfa ndi kutopa. Mapemphero sakanakhoza kubwera mmwamba chifukwa chitetezelo chinali chisanapangidwe.
But he broke through that veil. He opened up the way. He broke the veil of sickness. He broke the veil of sin. He broke the veil of weary. He broke the veil of depressed.
Koma iye anaswa kupyola mu chochinga chimenecho. Iye anatsegula njira. Iye anaswa chochinga cha matenda. Iye anaswa chochinga cha tchimo. Iye anaswa chochinga cha kutopetsedwa. Iye anaswa chochinga cha kufoketsedwa.
He broke every veil and made a highway for the wayfaring man walking up the king's highway.
Iye anaswa chochinga chilichonse. Ndipo anapanga nsewu waukulu wa munthu wolowerera kumayenda kupita mu nsewu waukulu wa mfumu.
Oh my, when he passed the moon and the stars, on and on, following behind him come the Old Testament saints, Abraham, Isaac and Jacob. They walked right on up into the heavens of heaven.
Oh my, pamene iye anadusa mwezi ndi nyenyezi, kupitirira pitirira akutsatira kumbuyo kwa iye ankabwera oyera achipangano chakale Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Iwo anapita mpaka kukalowa mu miyamba ya kumwamba.
When they're away from the city, I can see him lift up their eyes. Abraham said, that's the city that I long to see.
Pamene iwo anali kutalitali kuchokera ku mzinda, ine ndikukhoza kuwaona iwo akukweza maso awo. Abrahamu anati, uwo ndi mzinda umene ine ndinakhala ndikukhumba kuti ndiuone.
Oh, come here, Isaac, come here, Jacob. Oh, we were pilgrims and strangers in the earth, but there's the city. There's the one we waited on. And the Bible said they screamed, lift up ye everlasting gates, and be ye lifted up, for the King of Glory is coming in.
Oh, tabwela kuno Isaki, bwela kuno Yakobo. Oh, ife dinali amwenda njira ndi alendo kudziko lapansi. Koma ndi uwo mzindawo. Uwo ndi omwe ife tinka uyembekezelawo. Ndipo Bible linati iwo anafuula. Kwezekani mwamba inu zipata za nthawi zosatha, ndikukhala inu mudakwezeka mwamba, pakuti mfumu ya ulemerero ikubwera mmenemo.
And the angels behind the gate screamed back to these angels back here and said, who is this King of Glory? And the angels, I hear the prophet said, the Lord of hosts, of mighty in battle. Amen.
Ndipo angelo kuseli kwa zipata anafulira mobwezera kwa angelo awa kuseli uku. Ndipo anati, mfumu ya ulemerero iyi ndi ndani? Ndipo angelo kunja uku aneneli anati, ambuye wa makamu wa mphamvu mu nkhondo.
And they press the buttons and the big doors swung open. Right down through the middle of the streets he come to conquer. Triumph with the Old Testament saints walking behind him.
Ndipo iwo anakanikiza mabatani, ndipo chitseko chachikulu chinakankhika motsegula. Kudutsa kumene pakati pa misewu, iye anabwera mgonjesi motamandika, ali ndi oyera chipangano chakale, akuyenda kumbuyo kwa iye.
Sat down on the throne, said, Father, here they are. They're yours. And he said, climb up here and sit down until I make all your enemies your footstool.
Anakakhala pansi pa mpando wachifumu. Anati, Atate, ndi awapa. Iwo ndi anu. Iye anati, kwerani pamwamba pano ndikukhala pansi mpaka nditawapanga adani ako onse choponderapo phazi chako.
As we read, we find that on here in the scripture. All right, listen. Now that we're on this eighth verse.
Pamene ife tikuwerenga, ife tikuzipeza izo apa mulemba chabwino, mvetserani sopano. Ndipo ife tili pa ndime ya 8.
Then has he put all things into subjection under his feet. For he put all things in subjection under his feet. He left nothing that is not under him. But now we see not all things put under him. That's death. We don't see death yet because we're still dying. We see death.
Ndiye iye waika zinthu zonse mwakumumvera pansi pa mapazi yake. Pakuti iye anaika zinthu zonse mwakumumvera pansi pa mapazi yake. Iye sanasiye kanthu komwe sikali pansi pa iye. Koma tsopano ife sitikuona zinthu zonse zitayikidwa pansi pa iye ndiyo imfa. Ife sitikuiona imfa panobe chifukwa ife tikumafabe ife tikuiona imfa.
But, ninth verse, but we see Jesus.
Amen.
Amen. Listen, we see Jesus. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man.
Koma, ndimeya 9. Koma ife tikumuona Yesu. Amen. Vetselan. Ife tikumuona Yesu, yemwe anapangidwa motsikirapo pang'ono kuposa angelo, kuri akazunzike mwa imfa. Anavekedwa nduwira ya ulemelero ndi ulemu. Kuti iye mwa chisomo cha Mulungu akhoze kumulawira imfa munthu aliyense.
Why was he made lower than the angels? So he could taste death. He had to die. He had to come to die.
Nchifukwa chiyani iye anapangidwa motsika kuposa angelo? Chotero iye akanakhoza kulawa imfa. Iye ankayenera kuti afe. Iye ankayenera kuti abwere kuti adzafe.
Look here, friend. Don't never forget this. When Jesus is going walking up the hill, death was a buzzing around his head. Let's take our picture to Jerusalem 2,000 years ago. How could you reject it?
Yang'ana kuno nzanga, usadi usadzaiwale konse izi. Pamene Yesu anali kupita, akuyenda chokwera phiri, imfa inali kulira, ikuzungulira mutu wake. Tienti tenge chithunzi chathu mpaka ku Yerusalemu, zaka 2,000 zapitazo. Ndipo kodi inu, mungakhoze bwanji kuzikana izo.
I hear a sound coming through the street. What is it? It's a bumping of something. It's an old rugged cross coming down, going out the gates of Damascus. Bumping over the cobblestones. Them big cobblestones are still there.
Ine ndikumva phokoso likubwela kudutsa munsewu. Chinali chiyani icho? Ndikugunda kwa china chake. Ndi mtanda wakale wokukuluzika. Ukubwela uko. Ukutuluka pa zipata za ku Damasiko. Ukugunda pa miyala yoyalidwa. Miyala ya ikulu yoyalidwa iyo ikadali momwemo.
Bumping over these big cobblestones. Bump the bump. I see the spatting of the blood on the street. What is it? It's a man that's done no harm. Nothing but good. The people were blind. They didn't know him. They didn't recognize him.
Ugugunda apa mwamba pa miyala ya ikulu. Yoyalidwa iyo. Gundu gundu. Ine ndikuona kuketsela kwa magazi pa nsewu. Ndi chiyani icho? Ndi munthu yemwe sana chite chopwereka ayi. Palibe kupatula chabwino. Anthuwo anali akhungu. Iwo sana ali kumudziwa iye. Iwo sana muzindikire iye.
You say blind, could they have their sight? You can still have your sight and be blind. You believe that? The Bible said so.
Inu mukuti wakhungu. Kodi iwo akanakhala ndi kupenya kwao? Iwe ukhoza kukhalabe ndi kupenya kwako ndi kukhala wakhungu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Bible linanena chomwecho.
Remember Elisha down at Dothan? He went out and smote the people blind and said, now follow me. They was blind to him. And people are blind tonight.
Mukukumbukira Elisha ku Dothani kuja? Iye anapita uko nakawakantha anthuwo khungu nati tsopano nditsatireni ine. Iwo anali akhungu kwa iye ndipo anthu ali akhungu usiku uno.
A certain church that don't believe in divine healing walked up to me one time and said, smite me blind, smite me blind. Is that Brother Wright's house? Said, smite me blind.
Mpingo wina wake umene suma kulupirira mumachiriswa uzimu anaenda nabwera kwa ine ndawi ina ndipo anati ndikande ine ndikhungu ndikande ine ndikhungu uko kunali ku nyumba ya mbale right anati ndikande ine ndikhungu.
Said a Paul smote a man blind one time, said smite me blind. I said, friend, the devil's already done it. You're already blind. Sure you are.
Anati, Paulo anamukantha munthu ndi khungu nthawi ina. Anati, ndikantha ine ndi khungu. Ine ndinati, mzanga, mdielekezi wachita kale izo. Iwe ndi wakhungu kale. Ndithu, iwe uli.
He said, heal this little girl and I'll believe you. I said, save that sinner and I'll believe you.
Amen.
Certainly. Or he said, he has to believe. I said, same thing here. It has to come through the sovereign grace of God.
Iye anati muchize msungwana wang'ono uyu ndipo ine ndikukhulupirira iwe. Ine ndinati mpulumuse wochimwa uyo ndipo ine ndikukhulupirira iweyo ndithudi. Oh, iye anati iye ayenera kuti akhulupirire. Ine ndinati chinthu chomwecho apa izo ziyenera kubwera kudzera muchisomo chochita mwa yekha cha Mulungu.
The devil of the god of this world has blinded the eyes of the people. They've got eyes, but they can't see, the Bible said.
Ndielekezi, Mulungu wa dziko lino, wachititsa khungu maso a wanthu. Iwo ali nawo maso, koma iwo sangakhoze kuona. Bible linatero.
Here he was going up the street, dragging out the bloody footprints on the road up. The bee of death was stinging around him, buzzing at him. Just a little while, I'll have you. He's getting weak, thirsting, water.
Apa iye anali akupita munsewu akukhukhuluza mapazi a magazi munsewu chokwera njuchi ya imfa inali kumuluma momuzungulira iye ikulira pa iye kanthawi pang'ono kokha ndipo ine ndikhala nawe iwe. Iye anali kuyamba kufowoka kuchitira ludzu madzi.
I was shot when I was laying up here in the field. Blood just pouring from me. I screamed for water and my buddy run took his cap and put it down the water. Old stagnated wiggle tails in the water.
Ine ndinawomberedwa apo kamodzi. Ndinagona kuno munda magazi akungochucha. Kuchokera mwa ine. Ine ndinafula kufuna madzi. Ndipo bwanawe wanga anathamanga anakatenga chipewa chake ndipo anachiyika icho m'madzi akale andere nyongolosi zili m'madzimo.
Come over and I helped my mouth open and he squeezed that because the blood was spurting like a fountain where it was shot to pieces with a gun. Thirsty!
Anabwelapo ndipo ine ndinatsegula kamwe yanga. Iye anafinya icho chifukwa magazi anali akutuluka ngati kasupe pamene ine ndinali nditawomberedwa mwaziduswa ndi mfuti ndikumva luzu.
Then I know what my Lord must have been after bleeding all that morning from 9 o'clock up to 3 o'clock in the evening losing all that blood.
Ndiye ine ndikudziwa chimene ambuye wanga ayenera kuti anali atakhesa magazi mmawa wonse uja kuyambira 9 koloko mpaka 3 koloko madzulo akutaya magazi onse aja.
I see his robe first like little bitty spots on it and all those spots begin to get bigger and run together made one great big bloody splotch hitting him on the leg as he walked around. That was Emmanuel's blood. Oh, the earth wasn't worthy of it.
Ine ndikuona mwinjilo wake poyamba. Ngati timadondo tatingono tili pa iwo. Ndipo madondo onse awo anayamba kukulira ndi kuyendera palimodzi. Kupanga kukhavuka kwa kukulu kwa magazi. Kukumugunda iye pamwendo pamene iye anali kuyenda kumeneko. Amenewa anali magazi a Emmanuel. Oh, dziko, silina liloyenera kwa iwo.
But as he goes up, this beast standing around him, what did he do? It finally stung him. But brother, anyone knows that an insect or a bee, if it ever stings you once, that finishes the stinging business. It can't sting no more. Because when it leaves, it pulls its stinger out.
Koma pamene iye akupita mwamba, njuchi iyi ikuluma apo pa iye. Kodi iyo inachita chiyani? Iyo potsiriza inamuluma iye. Koma mbale, aliyense amadziwa kuti kachilombo kapena njuchi. Ngati iyo itangokuluma iwe kamodzi. Apo iyo imasirizisa ntchito yake yoluma. Iyo singakhoze kuluma kenanso chifukwa pamene iyo ichoka, iyo imakoka mbola yake nichoka.
That's the reason God had to be made flesh. He took the stinger of death into his flesh and he pulled the stinger out of death. Blessed be the name of the Lord. Death can harm and sting, but it can't hurt you.
Ndicho chifukwa Mulungu ankaenera kuti apangidwe thupi. Iye anatengera mbola ya imfa munofu wake. Ndipo iye anasolola mbola kwa imfa. Lidalitsike dzina la Ambuye. Imfa ikoza kulira ndi kuluma. Koma iyo singakhoze kukupwetekani inu.
Oh, when he felt that bee humming around him, death was coming around him. He said, oh, death, where is your sting? He could point to Calvary where it's left in the flesh of Emmanuel. Where is thy victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Paulo pamene iye anamvelera njuchi iyo ikulira mwamuzungulira iye imfa inali ikubwelapo iye anati oh imfa kodi mbola yako ili kuti iye akanakhoza kuloza ku Calvary komwe iyo inasiyidwa munofu wa Emmanuel chili kuti chigonjetso chako koma zikomo kwa Mulungu yemwe amatipasa ife chigonjetso kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
Yes, we don't see all things, but we do see Jesus, who was made a little lower than angels for suffering of death. For it becometh him, for whom all things, that by whom we have all things, in the beginning, Son, be made the chief captain of our salvation through suffering.
Inde, ife sitikuona zinthu zonse. Koma tikumuona Yesu, yemwe anapangidwa motsikirapo pang'ono kuposa angelo, kuti avutike ndi imfa. Pakuti zinayenera kwa iye, kwa yemwe kuli zinthu zonse, kuti mwa iye ife tilinazo zinthu zonse. Pachiyambi, anaambiri ndi kupangidwa woyang'anira wamkulu wa chipulumuso chathu kupyolera mukuvutika.
The only way he could become the captain of our salvation, he had to suffer. Listen to these beautiful words here now.
Njira yokha yomwe iye akanakhalira woyang'anira wa chipulumuso chathu, iye ankayenera kuti avutike. Mvetserani kumawu okongola awa apa tsopano.
Now listen. For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all one. Oh, don't you see the vine and the branch there? All one.
Tsopano mvetserani, pakuti limodzi, iye amene ayeretsa, ndiwo omwe ayeretsedwa, ali onse amodzi. Oh, kodi inu, simukuona mpesa ndi nthambi pamenepo, onse amodzi.
For which cause he is not ashamed to be called brethren. See, why? Listen to the next verse.
Pachifukwa chake, iye sachita manyazi kutchedwa mbale. Mukuona, bwanji, mvetserani ndime yotsatirayi.
Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praises unto thee. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which thou hast given me.
Kunena, ine ndizalalikira dzina lanu kwa abale anga. Pakati pa mpingo, ine ndidzayimba matamando kwa inu. Ndipo kachiwiri, ine ndidzayika chidaliro changa mwa iye. Ndipo kachiwiri, taonani ine ndi ana omwe inu mwandipatsa ine.
For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him which has the power of death, that is the devil, and deliver them who through death were always kept subject unto bondage.
Pakuti momwe ziriri, ndiye pamene ana ali otengera zamwazi ndi nyama, iye aponso mwini wake momwemo anatenga gawo la zomwezo. Kuti kupyolera mu imfa iye akhoze kumuononga iye yemwe ali nayo mphamvu ya imfa, ameneyo ndiye mdierekezi. Ndikuwaombola iwo omwe kupyolera kwa kudzera chifukwa cha imfa nthawi zonse, ama sungidwa oyenera mukapolo umenewu.
Man always feared death. Christ became sin, made low to take death upon himself, and he's not ashamed to be called our brother, for he was tempted just like we are tempted.
Munthu nthawi zonse amaopa imfa. Khristu anakhala tchimo, anapangidwa motsika kuti atengera imfa pa iye mwini. Ndipo iye samachita manyazi kukhala kutchedwa mʼbale wathu. Pakuti iye anayesedwa chimodzimodzi monga ife timayesedwa.
And he can make the, be the right kind of an intercessor because he stood the same kind of a temptation that you stand. And he took your place knowing that you couldn't take it yourself.
Ndipo iye akhoza kupanga kukhala wokhalira pakati woyenera, chifukwa iye anayima nalo yeselo la mtundu omwewo lomwe inu mukuyima nalo. Ndipo iye anatenga malo anu podziwa kuti inu simunganakhoza kuwatenga iwo mwanokha.
So don't you see, brother, sister, the whole thing is grace. All of it is grace. It's not what you do anyhow. It's what he's already done for you.
Chotero, kodi inu simukuona mbale mlongo? Chinthu chonsechi ndi chisomo. Chonse cha icho ndi chisomo. Si zomwe inu muchita muli monse. Ndi zomwe iye anakuchitirani inu kale.
Now, you can do one thing to merit your salvation. Your salvation is a gift. Christ became sin that you might become righteous.
Tsopano, inu simungakhoze kuchita kanthu kamodzi kuti kakuyenerezeni inu chipulumuso chanu. Chipulumuso chanu ndi mphatso. Khristu anakhala tchimo kuti inu mukhoze kukhala chilungamo.
And he's the right kind of a chief captain for our salvation because he suffered just like we suffered. He's been tempted just like we're tempted. And he's not ashamed to be called our brother. Because he knows what we go through with. Oh, blessed be his name.
Ndipo iye ali mtundu woyenera wa woyang'anira wamkulu wa chipulumutso chathu. Chifukwa iye anavutika chimodzimodzi monga ife timavutikira. Iye anayesedwapo chimodzimodzi monga ife timayesedwa. Ndipo iye sachita manyazi kuti azitchedwa mʼbale wathu, chifukwa iye amadziwa zomwe ife tikudusamo nazo. Oh, lidalitsike dzina lake.
For verily, he took not on him the form of angels, but he took on him the seed of Abraham. Oh my, he didn't become an angel, he became the seed of Abraham. And we being dead in Christ take on Abraham's seed and her heirs according to the promise.
Pakuti indedi, iye sana zitengele pa iye maonekedwe angelo. Koma iye anazitengela pa iye mbeu ya Abraham. Oh my, iye sana kale mngelo. Iye anakala mbeu ya Abraham. Ndipo ifebo kala okufa mwa Kristu, timatenga po mbeu ya Abraham. Ndipo ndife olandila molingana ndi lonjezo.
See, he never took on the form of an angel. He never become an angel, he become a man.
Mugona, yesa natenge konse maonekedwe ya angelo. Yesa nakale konse mngelo. Iye anadzakhala munthu.
He become the seed of Abraham and took the sting of death in his own flesh to reconcile us back to God and now sits there for an intercessor. My, how could we reject it, friend?
Iye anakhala mbewu ya Abrahamu ndipo anatengela mbola ya imfa mthupi lake lomwe kuti atiyanjanise ife kubwerera kwa Mulungu ndipo tsopano wakhala uko ngati wokhalira pakati. Mai, ife tingakhoze bwanji kukana izo nzanga.
Listen, wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation the sin of the people, that he might be the reconciler.
Mvetselani, chonero muzindu zonse, chinamuka kamiza iye kuti apangidwe monga abale yake. Kuti iye akoze kukhala wansembe wankulu wachifundo. Ndiwo kulupirika muzinthu zokuzana ndi Mulungu. Kuti apange chiyanjanitso tchimo la wanthu. Kuti iye akoze kukhala woyanjanitsa.
See, there was enmity between God and man. And no man, they sent the angels, the prophets, they couldn't take their place because they had to pray for themselves.
Amen.
They couldn't take the place.
Mugona, panali udani pakatipa Mulungu ndi munthu. Ndipo palibe munthu. Iwo anatumiza angelo aneneri. Iwo sakana koza kutenga malo anu. Chifukwa iwo ankayenera kuti azidzi pemberera okha. Iwo sakana koza kutenga malowo.
Then he sent the law. The law was a policeman. It put us in jail. It couldn't bring us out. He sent the law. He sent the prophets. He sent the righteous. And everything could not make an atonement. But he come down and become one of us. Oh my.
Ndiye, iye anatumiza lamulo. Lamulo linali wa polisi yemwe ankatika ife mundende. Ilo silikana koza kutitulusamo ife. Iye anatitumizila lamulo. Iye anatumiza aneneri. Iye anatumiza olungama ndichili chonse. Sizikana koza kupanga chitetezero. Koma iye anabwela pansi ndipo anakhala mmodzi wa ife. Oh my.
I wish we had more time right now. I'd like to take you to that law of redemption. But we haven't. But just for a moment. The beautiful picture is in Ruth and Naomi.
Ine ndikukumba ife tikanakhalana nthawi yochulukira pakali pano. Ine ndikanafuna kuti ndikutengeleni inu kulamulo lija la chiwombolo. Koma ife tilibe. Koma kwa mphindi yokha. Chitunzi chokongola chiri mwarute ndi Naomi.
If you see there, the reconciliation, how that the husband, the man that was to redeem the lost and the fallen estate had to be kinfolks to the person that had lost the estate.
Ngati inu mungaone pamenepo, chiyanjaniso. Momwe kuti mwamunayo, mwamuna yemwe anali woti awombole otayika ndi malo okugwa. Ankayenera kuti akhale wapachibale kwa munthu yemwe anali atawataya malowo.
That's the reason Boaz had to be was a kinsman to Naomi that he could get Ruth. And then he had to be worthy. He had to be able to do it to redeem the lost.
Ndicho chifukwa Boaz ankaenera kukhala ali. Anali wapachibale kwa Naomi. Kuti iye akanakhoza kumutenga Rute. Ndiyeno iye ankaenera kuti akhale woyenera. Iye ankaenera kukhala ali wokhoza kuti achite izo. Kuti awombole zotayika.
And Boaz at the gate gave a public testimony by kicking off his shoe that he had redeemed Naomi and all of her possession. And he had to be kinfolks.
Ndipo Boaz pachipata anapeleka umboni wapoyela povula nsapato yake kuti iye anali atamuwombola Naomi ndi zonse zomwe zinali zake ndipo iye ankaenera kuti akhale wapachibale.
And that's the reason that Christ, God, had to become kinfolks to us, and he come down and was a man, and he suffered temptation, and he was laughed at and made fun of and persecuted and ignored and called Beelzebub and scoffed at and suffered death under capital punishment.
Ndipo ndi chifukwa chomwe Khristu Mulungu ankaenera kuti adzakhale wapachibale kwa ife. Ndipo iye anabwera pansi ndipo anali munthu. Ndipo iye anavutika ndi mayesero. Ndipo iye ankasekedwa, ankaseleulidwa ndi kuzunzidwa. Ndipo sanalabadiridwe. Ndipo anatchedwa Belezebule ndi kunyozedwa. Ndipo namva kuwawa imfa pansi pa chilango chachikulu.
See, he had to be kinfolks to us. He had to be falsely accused because you're falsely accused. He had to bear sickness because you're sick. He had to bear sins because it was your sins. And he had to become kinfolks.
Mugona, iyankenela kuti akhale ali wachibale kwa ife. Iyankenela kuti atsutsidwe mwaboza. Chifukwa inu mumatsutsidwa mwaboza. Iyankenela kuti anyamule matenda. Chifukwa inu mumadwala. Iyankenela kuti anyamule machimo. Chifukwa awo anali machimo anu. Ndipo iye ankenela kuti akhale wapachibale.
The only way he could redeem us was to be kinfolks to us. And how he become kinfolks is by taking on the form of sinful flesh and becoming one of us.
Njira yoka yomwe iye akanakhoza kutiwombola ife inali yoti akhale wapachibale kwa ife. Ndipo momwe iye anakhalira wapachibale kwa ife ndipo kutenga maonekedwe a thupi lochimwa ndi kukhala mmodzi wa ife.
And in that he paid the price and redeemed us back into the fellowship of the Father. Oh, what a Savior. The words couldn't express it.
Ndipo mmenemo, iye analipira mtengo natiwombola ife kuti tibwelele mu chiyanjano cha Atate. Oh, mpulumusi wakeyo, mawu sangakhoze kufotokoza izo.
For in that he himself has suffered, been subject, and able to succor them that are tempted. Succor means to sympathize.
Pakuti mwakuti, iye mwini wake anamva kuwawa pokhala womvera. Ndiwokhoza kuwathandiza iwo amene ayesedwa. Kuwathandiza amatanthauza kuchitira chifundo.
That the reason he become this, that he might be sympathetic with you who are have your ups and downs and your little ins and outs and your temptations get so great you can't hardly stand it. He knows how to sympathize with you.
Apo, chifukwa chomwe iye anakhalira ichi, kuti iye akhoze kumakuchitirani chifundo inu omwe muli, nazo zakukwera ndi zotsika zanu, ndi zakulowa ndi zakutuluka zanu zazing'ono. Ndi mayeselo anu kufika pa kukula kwambiri inu kusakhoza nkomwe kupirira nawo. Iye amadziwa momwe angachitire chifundo nanu.
He sits there to make intercession. He sits there to love you. And though you go astray, he won't forsake you. He'll still come after you and knock at your heart.
Iye amakhala pamenepo kuti azitiimira pakati. Iye amakhala pamenepo kuti azikukondani inu. Ndipo ngakhale inu mungapite motayika, iye sangakhoze kukusiyani inu. Iye azikutsatiranibe inu ndi kugogoda pa mtima wanu.
There's not a backslider in the building. Well, I know that God knocks at his heart daily, and he will do it as long as you're a martyr on this earth. For he's loved you. He redeemed you.
Palibe wobwelera mbuyo nyumba muno, koma yemwe Mulungu amagogoda pa mtima wake tsiku ndi tsiku. Ndipo iye azichita izo utali wonse pamene inu muli achivundi pa dziko lapansi lino. Pakuti iye anakukondani inu. Iye anakuombolani inu.
Poets is trying, authors is trying, man is trying to express that theme of love, and it cannot be found in human expressions.
Andagatulo ayesera, alembi ayesera, andu ayesera, kutalongo sole nganiyo yachikondi. Ndipo iyo, singa koze kupezeka mu kulongo sola kwa umundu.
One said, oh love of God, how rich and pure, how fabulous and strong. It shall forevermore endure. Saints and angels song.
Wina anati, o chikondi cha Mulungu, kulemera kwake ndi ungwiro, kutambalala kwake ndi mphamvu. Chidzakhalapo kwa nthawi zonse chilipo, nyimbo ya oyera ndi angelo.
If we would thank the ocean filled and where the skies of parchment made, every stalk on earth a quill and every man a scribe a trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. Or could the scroll contain the whole ocean stretched from sky to sky?
Ngati ife tikanakhala ndi nyanja yodzaza utoto, ndipo mlengalenga mukanakhala polembapo ndi phesi lililonse pa dziko lapansi cholembera, munthu aliyense mlembi mwantchito kuti alembe chikondi cha Mulungu mmwamba, zikanakhoza kuwumisa nyanja gwa kapena mpukutu, sukanakwanira zonsezo ngakhale ukanatambasulidwa kuchokera mu mlengalenga mpaka ku mlengalenga.
You'll never understand. There's no way for us to understand how that great sacrifice that he did came down and reconciled us back to God. Then he went back and said, I'll not leave you comfortless. I'll come again and be with you, even in you to the end of the world.
Inu simungakhoze kumvetsa konse. Palibe njira yoti ife timvetsere momwe kuti nsembe yayikulu iyo yomwe iye anayichita. Anabwera pansi ndipo anadzatiyanjanisa ife kuti tibwelere kwa Mulungu. Ndiyeno iye anabwelera ndipo anati, tsopano ine sindidzakusiyani inu opanda mtonthozi. Ine ndidzabwereranso ndipo ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumathero a dziko.
And here we are today, living in the end time with the same Jesus, the same things, same signs, same wonders, same salvation, same spirit, doing the same things, same gospel, same word, same illustration, same manifestation, everything.
Ndipo pano ife tili lero tikukhala mu nthawi yotsiriza ndi Yesu yemweyo, zinthu zomwezo, zizindikiro zomwezo, zodabwitsa zomwezo, chipulumutso chomwecho, mzimu womwewo ukuchita zinthu zomwezo, uthenga womwewo, mawu omwewo, kuonetsera komweko, maonetseredwe omwewo, chilichonse.
It behooves us not to neglect this great salvation, for we'll have to give an account someday with what we do with the Son of God.
Izo zikutikakamiza ife kuti tisanyalanyaze chipulumuso chachikulu ichi, pakuti ife tidzasowa kuti tidzakayankhire tsiku lina pachimene ife tikuchita naye mwana wa Mulungu.
He's on your hand tonight, sinner. Backslider, what are you going to do with him? You say, well, I'll put it off. But remember, don't you do that. There's no way at all, if you're a sinner, that you can leave this building and be the same. You can't do it.
Iye ali mmanja mwako usikuno, wochimwa, wobwelera mbuyo. Kodi iwe, uchita naye chani iye. Iwe ukuti chabwino ine ndizisiya izo. Koma kumbukirani, usati uzichita izo. Palibe njira konse, ngati iwe uli wochimwa, yodi iwe ungachoke mnyumba muno, ndikukakhala yemweyo. Iwe sunga koze kuchita izo.
Pilate one night tried to do it. He called for some water and he washed his hands. I ain't got nothing to do with it. I just the same as never seen it.
Pilato usiku wina anayesila kuti achite izo. Iye anaita nisamadzi ena, ndipo iye anasambisa manja ake. Anati ine ndilibe kanthu kochita nazo izo. Ine ndili chimodzi modzi ngati kuti sindina yambe ndazionapo izo.
I never heard the gospel. I want nothing to do with it. Could he wash it off with his hands? He couldn't.
Ine sindina yambe ndamvapo za uthenga. Ine sindikufuna kanthu kochita nawo iwo. Kodi iye akanakhoza kuusamba iwo mmanja mwake? Iye sakanakhoza.
Finally, you know what happened to Pilate? He lost his mind. And way up in Switzerland, where we was at last year, preaching the gospel.
Potsiriza inunguziwa zomwe zinachitika kwa Pilato, iye anasokonezeka malingaliro ake. Ndipo anapita uko ku Switzerland. Koma ife tinali chaka chatha tikulalikira uthenga.
There's an old legend that said that there's a pool of water where people come from all over the world to watch every year at the time of the crucifixion.
Tsopano kuli mbiri yakale yomwe imanena kuti kuli dziwe la madzi. Komwe anthu amabwera kuchokela konse konse mudziko kuti adzalione chaka chilichonse pa nthawi ya kupachikidwa.
Pilate, he plunged himself to death by committing suicide, jumping into this water and drowning himself. And every year at that same day, blue water boils up out of that pool to show that God rejected the water.
Pilato, ye anaziponyelamo yekha kuti afe, podzipa yekha. Analumbira mumadzi awa, ndipo anadzimiza yekha. Ndipo chaka chilichonse pa nthawi yomweyo, madza blue amawira kuchokera pa dziwe ilo, kusonyeza kuti Mulungu anawakana madziwo.
Water can never wash the blood of Jesus off of your hands or your soul. There's only one way to do it, that's accepted as your personal pardon and be reconciled to God. Let us pray.
Madzi sangakhoze konse kutsuka magazi a Yesu nkuwachotsa mmanja mwako kapena solo yako. Ilipo njira imodzi yokha yochitira izo, ndiyo kuwalandira iwo ngati chikhululukiro chako chomwe ndi kuyanjanisidwira kwa Mulungu. Tiyeni ife tipemphere.
Heavenly Father, we thank thee tonight for the word, for faith cometh by hearing and hearing by the word. We thank thee for Jesus.
Atada kumwamba, ife tikukuthokozani inu sikuno chifukwa cha mawu. Pakuti chikhulupiriro chimadza pakumva ndi kumva kwa mawu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha Yesu.
And as we see this great day that we're living in, how the signs and wonders, how we let these things slip by. God opened the eyes of the people in this tabernacle tonight that they might see and understand that we're in the last hours.
Ndipo pamene ife tikuliona tsiku lalikulu ili, lomwe ife tili kukhalamo, momwe kuti zizindikiro ndizo dabwitsa, momwe ife tikulolera kuti zinthu izi zitipulumuke. Mulungu, tsegulani maso a wanthu mukachisi muno usiku uno, kuti iwo akhoze kuona ndi kumvesa kuti ife tili mu maola osiriza.
The time is fleeting. We haven't got much longer to be here. And we'll have to see Jesus. And we'll have to be counted traitors. For there's no excuse.
Ndawi kutamanga. Ife tilibe ndawi yotalika kwambiri yokhalira kuno. Ndipo ife tiyenera kuti tizimuona Yesu. Ndipo ife tidzati tidzawerengedwe ngati achinyengo. Pakuti palibe chowiringula.
This morning, when you gave that great mighty vision of that man coming here from way in the country yonder, and a seam beyond a shadow of doubt, rise from that wheelchair, receive his sight.
mawa uno. Pamene inu munapereka masomphenya akulu amphamvu aja, abambo aja kubwela kuno, kuchokela komwe mudziko likutali ndi kumuona iye kupyola mthunzi wa chikaiko akuuka kuchokela muchikuku chija kulandira kupenya kwake.
His legs become strong down through the building, rejoicing and praising God. It shows that God's still able these stones to rise children to Abraham. You'll see the visions, like Jesus said, I do nothing till the Father shows me. I can do nothing.
Miendo yake kukhala yamphamvu napita kudusa mnyumbayi akusangalala ndi kutamanda Mulungu. Izo zikusonyeza kuti Mulungu akadali wokhozabe mwa miyala iyi kudzusila wana kwa Abrahamu. Kuona masomphenya monga Yesu anati, ine sindimachita kanthu mpaka Atate atandisonyeza ine. Ine sindingathe kuchita kanthu.
The blind man followed him and said, have mercy on us. He said, touch their eyes and said, according to your faith be it unto you.
Munthu wakhungu anamutsatira iye ndipo anati, tichitireni ife chifundo. Iye anati anakhuza maso awo ndipo anati, molingana ndi chikhulupiriro chanu zikhale izo kwa inu.
Now Lord, we see Jesus, we don't see all things. We see we still take the sainted of us to the grave and walk over each other's grave, but we see Jesus who made the promise. We see him with us.
Tsopano Ambuye, ife tikumuona Yesu, ife sitikuona zinthu zonse, ife tikuona, ife tikuwatengerabe oyera athu kumanda. Ndikumayenda pamanda awina ndi mzake. Koma ife tikumuona Yesu yemwe anapanga lonjezo. Ife tikumuona iye ali ndi ife.
Not Jesus in the grave. Not Jesus 2,000 years ago, but Jesus tonight. That's with us. We see him manifested in all of his power and signs and wonders.
Osati Yesu manda. Osati Yesu zaka zikwi ziwiri zapitazo. Koma Yesu sikuno. Yemwe ali ndi ife. Ife tikumuona iye akuonetseredwa mu mphamvu yake yonse ndi zizindikiro ndi zodabwitsa.
God, may we never neglect this great salvation, but may we embrace it and accept it and be reverent and live by it until the day that Jesus comes to take us home. Grant it, Lord. We ask it in his name.
Mulungu, ife tisati tichinyalanyaze chipulumuso cha chikulu ichi. Mulole ife tichikumbatire icho, ndi kuchilandira icho, ndi kukhala olemekeza, ndi kumakhala moyo mwa icho, mpaka tsiku lomwe Yesu adzaze. Kudzatitengela ife kwathu. Perekani za Ambuye. Ife tikupempha izi mu dzina lake.
And while we have our heads bowed, I wonder if there's a person in the building tonight under the divine presence of the Holy Spirit and say, Brother Branham, I am convinced that I'm wrong. I'm convinced that I'm wrong. God has revealed to me my sins, and I know that I'm wrong.
Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu itaweramitsidwa, ine ndikudabwa ngati alipo munthu nyumba muno usiku uno, pansi pakukhalapo kwa umulungu kwa mzimu woyera, angati mbale Branham, ine ndakutisidwa kuti ine ndi malakwisa, ine ndakutisidwa kuti ine ndi malakwisa. Mulungu waululira kwa ine machimo anga, ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndi malakwisa.
I'll raise my hand to him and ask for mercy tonight. God be merciful to me. I'm wrong. Will you do that?
Ine ndikwezera dzanja langa kwa iye ndikupempha chifundo usiku uno. Mulungu, ndichitireni ine chifundo. Ine ndimalakwisa. Kodi inu mungachite izo?
While we wait just a moment, if there's a person here that wants to, there's a baptizing going to take place just in a moment. And if you're a sinner, I would repent.
Pamene ife tikuyembekezera mphindi yokha, ngati pali munthu pano yemwe akufuna kutero, pali ubatizo womwe kuti uchitike mu mphindi yokha. Ndipo ngati inu muli wochimwa, ine ndikanati ndilape.
How can you reject such matchless love of one who died? The holy God of heaven became a sinful man, not because he sinned, but because he had your sins, and bare them there to Calvary, and you won't accept that pardoning. Won't you do it tonight?
Inu, mungachikane bwanji chikondi chosafanizitsidwa choterocho cha mmozi yemwe anafa. Mulungu woyera wakumwamba anadzakhala munthu wa uchimo, osati chifukwa choti iye anachimwa, koma chifukwa iye anali ndi machimo anu. ndipo anawanyamulira iwo uko ku Calvary. Ndipo inu simungavomereze kukhululukidwa kumeneko? Kodi inu simuchita izo sikuno?
While we have our heads bowed, someone say, remember me, Brother Branham, I raise my hands to Christ and say, be merciful to me. I am wrong and I want to be reconciled to God. Would you raise your hand?
Pamenepe tili ndi mitu yathu yoweramisidwa, wina wake akuti, ndikumbukireni ine mbale Branham. Ine ndikukwezera manja anga kwa Khristu. Ndikuti khalani achifundo kwa ine. Ine ndimalakwisa. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyanjanisidwire kwa Mulungu. Kodi inu mungakweze dzanja lanu?
All right, if everyone's Christians then, let us pray. Father, we thank thee tonight that everyone in here are Christians, that they have witnessed the same by remaining silent, that their sins are all in their blood, and I'm so grateful for that.
Chabwino, ngati aliyense ali mkhrisitu, ndiyetiye nife tipemphere. Atate, ife tikukuthokozani inu sikuno, kuti aliyense muno ndi a Khrisitu. Kuti iwo achitira umboni chomwecho pokhala chete. Kuti machimo awo onse ali pansi pa magazi. Ndipo ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha icho.
Bless them, Lord. Oh, I'm so glad that they have found reconciliation through the offering of the blood. By hearing the word, the washing of the water by the word, it cleanses us, it brings us to the greatest place where the sinner, in his vile darkness, is made white as snow.
Adaliseni wambuye, ondi ne wokondwa kwambiri, kuti iwapeza chiyanjaniso kupyolera mu kupereka nsembe ya magazi, pakumva mawu, kutsuka kwa madzi mwa mawu, iwo amatitsuka ife. Iwo amatibweresa ife kumalo akulukulu komwe wochimwa ndi mdima wake woipa amapangidwa woyela ngati chipale.
The scarlet stains of sin has been washed away and we are new creatures in Christ. How we thank thee for this.
Madontho ofira achimo adatsukidwa nachoka ndipo ife ndife zolengedwa zasopano mwa Khrisitu. Mumwe ife tikuthokozera izo inu pa izi.
Now the baptismal service comes up. I understand that this young lady tonight is to be baptized down here in the name of her Lord. Oh Heavenly Father, we pray that you'll bless this young woman.
Sopano utumiki wa ubatizo ukubwerapo. Ine ndamva kuti dona wang'ono uyu sikuno ali woti abatizidwa komwe kuno mu dzina la Ambuye wake. O Atate akumwamba, ife tikupembera kuti inu mumudalise mkazi wang'ono uyu.
How my mind goes back to just a few days ago, coming up in Henryville and seeing that lovely little girl walking around on the street, and tonight she's a mother, a lady, who's accepted you as her personal savior.
Momwe malingaliro anga akupita mbuyo ku masiku pang'ono okhapitawo, ndikubwera uko mu Henryville, ndikumuona msungwana wokondedwa wang'ono uyo akuyenda kuzungulira kumeneko panseu. Ndipo usiku uno, iye ndi mai, dona, iye wakuvomerezani inu ngati mpulumusi wake wake.
Life has been hard for the child, Lord. Oh God, but our heaven is sure for, and we thank thee for that. We pray God you'll bless the young woman now.
Moyo wakhala uli wovuta kwa mwanayo Ambuye. O Mulungu, koma kumwamba ndi kotsimikizika kwa iye. Ndipo ife tikukuthokozani inu pa izo. Ife tikupemphera Mulungu kuti inu mumudalise mkazi wang'onoyu tsopano.
If she comes to be baptized with water, may you fill her with the Holy Spirit of God. Grant it, Lord, may her soul be just so thrilled into the heavens. Grant it for your glory. We ask it in Jesus' name. Amen.
Ndipo pamene iye akubwera kuti adzabatizidwe ndi madzi, mutamudzaza iye ndi mzimu woyera wa Mulungu. Perekaniza Ambuye, mulole moyo wake ukangokondowezedwa kupita miyamba. Perekanizi kwa ulemerero wanu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
I want to read from Acts, the second chapter, Peter speaking on the day of Pentecost. The first baptism was ever performed in the Christian church.
Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu machitidwe, mutu wachiwiri. Petulo akuyankhula pa tsiku la Pentekosite, ubatizo woyamba umene unayamba wachitikapo mu mpingo wa Chikhrisitu.
Peter rebuking the Pharisees and the blind people for not recognizing the Son of God.
Petulo akuwazuzula Farisi ndi anthu akhungu chifukwa chosamuzindikira mwana wa Mulungu.
Speaking of how that God had raised him up and proved his works and great signs and wonders. Listen to this. As he spoke, he was exalting Jesus.
Akuyankhula za momwe Mulungu anamuutsira iye ndipo anatsimikizira ntchito zake mwa zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa. Mvetserani kwa izi. Pamene iye anali kuyankhula, iye anali akumukweza Yesu.
Every Christian spirit exalts Jesus. Not only by your lips, but by your life. Your lips can say one thing, your life do another. If you do that, you know what it is? It's hypocrisy.
Mzimu wa Mkristu aliyense umamukweza Yesu. Osati kokha ndi milomo yanu, koma ndi moyo wanu. Milomo yanu ikoza kunena chinthu chimodzi. Moyo wanu nkumachita china. Ngati inu muchita zimenezo, inu mukudziwa chomwe izo zili. Icho ndi chinyengo.
And I'd rather face heaven as an infidel than a hypocrite. I'd take my chance better. I believe in heaven as an infidel than to be a hypocrite.
Ndipo ine kuli bwino ndidzakomane nako kumwamba ndili munthu wachikunja kusiyana ndi wachinyengo. Ine ndikatenge mwayi wanga mwabwinoko. Ine ndikukhulupirira kumwamba ngati wachikunja kusiyana ndi kukhala wachinyengo.
Certainly if you testify for Jesus and say he's the Savior, you live like that because people's going to expect it out of you. That's right, you live like a Christian ought to. We went through that this morning.
Ine ndituti, ngati inu mumachitira umboni za Yesu, ndi kumati iye ndi mpulumusi. Inu muzikhala moyo monga choncho, chifukwa anthu aziyembekezera zimenezo kuchokera kwa inu. Ndikokulondola, inu muzikhala moyo monga Mkhrisitu ayenera kumakhalira. Ife tinadusa mwizo mmawawu.
Now, Lord willing, tomorrow night or Wednesday night, we're taking this third chapter, which is a marvelous chapter. And now, be sure to try to come Wednesday. How many is enjoying this book of the Sunday school teaching? Oh, thank you very much. That's fine.
Tsopano, ambuya kalola, mawa usiku, kapena, lachitatu usiku, ife titenga mutu wachitatu uu, umene uli mutu wopambana. Ndipo tsopano, mutsimikize kuti mudzabwere lachitatu usiku. Ndiyangada kumva kukoma buku ili la kuphunzisa kwa Sunday School uku. O zikomo inu mochuluka kwambiri, ndizo zabwino.
Now, I want to read now from Acts the second chapter beginning at the 32nd verse. This Jesus has God raised up whereof we are witnesses. They knew it.
Tsopano. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge tsopano kuchokera mu machitidwe mutu wa 2 kuyambira pa ndime 32. Yesu uyu Mulungu wamukisa kwa yemwe ife tili mboni. Iwo ankadziwa izo.
Therefore being by the right hand of God exalted and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has shed forth this which you now see and hear.
Chotero pokhala ali chakudzanja la manja la Mulungu atakwezedwa ndipo atalandira kuchokera kwa Atate lonjezo la Mzimu Woyera, iye watsanulira apa ichi chimene inu tsopano mukuchipenya ndi kuchimva.
Now listen, you speak about David, one of the angels. For David is not ascended into heaven. But he said himself, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand until I make thine enemies thy footstool.
Tsopano mveselani kwa iye, akuyankhula za Davide, mmodzi wa angelo. Pakuti Davide sana kwere kupita kumwamba ayi. Koma iye ananena iye mwini. Ambuye anati kwa mbuye wanga, kala iwe padzanja langa la manja. Kufikira ine, ndiwapanga adani ako chopo ndapo mapazi ako.
David couldn't go up He was under the shed blood of heifers and goats and sheep. But now he can raise. He's under the blood of the Lord Jesus, for they only answered to that blood when it would come in force.
David sagana koza kupita kumwamba. Yana lipansi pa magazi okhetsedwa angombe ndi mbuzi ndi nkhosa. Koma tsopano yakoza kuuka. Iye anali pansi pa magazi a Ambuye Yesu. Pakuti iwo ankango yankhila kwa magazi awo pamene iwo akanati adzabwere mwamphamvu.
When the blood of Christ came forth, all those who had died in good favor rose. Right. And ascended into glory. Now listen.
Pamene magazi a Khristu abwera mwamphamvu, onsawo omwe anali adafa mochitiridwa ubwino anauka. Ndiko kulondola. Ndipo anakwera kupita ku ulemerero. Sopano mvetserani.
Therefore let all the house of Israel know. Listen to this. That God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ.
Chodelo, lolani nyumba yonse ya Israeli idziwe. Mveselani kwa izi. Kuti Mulungu wamupanga Yesu uyu, yemwe amene inu munamupachika, kukala zonse ambuye ndi Khristu.
What about that? Is he a third person of the Trinity? Or is he the entire Trinity? He is the entire fullness of the Godhead bodily.
Nanga bwanji zimenezo. Kodi iye ndi munthu wachitatu wa utatu. Kapena kodi iye ndi utatu onsewo. Iye ali uthunthu wonse wa umulungu mutupi.
There is no such a thing as three gods. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. That's not even in the scriptures nowhere.
Palibe chinthu choterocho monga a mulungu atatu. Mulungu atate, mulungu mwana, ndi mulungu mzimu woyera. Izo mulibe ngakhale mulemba. Palibe paliponse.
Nowhere is it. Nowhere was we ever commanded to baptize in the name of the Father and in the name of the Son and in the name of the Holy Ghost. Not nowhere in the scriptures. It's a Catholic creed and it's not for the Protestant church.
Palibe paliponse. Palibe paliponse pamene ife tinalamulidwa kuti tizibatiza mu dzina la Atate ndi mu dzina la Mwana ndi dzina la Mzimu Woyera. Palibe paliponse mu malemba ako ndi kachikhulupiriro ka Chikatolika. Ndipo izo siza mpingo wa Chiprotestant.
I'll ask anybody to show me one scripture where any person was ever baptized any other way than in the name of the Lord Jesus Christ. Come show it to me and I'll put a sign on my back, a hypocrite and a false prophet, a false teacher, and go through the streets.
Ine ndi mufunsa aliyense kuti andisonyeze ine lemba limodzi pamene munthu wina aliyense yemwe anayamba wabatizidwapo mwanjira ine iliyonse kuposa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mubwele mudzasonyeze izo kwa ine. Ndipo ine ndiyika chikwangwani pa msana wanga wachinyengo ndi mneneri waboza mphunzisi waboza ndikumayenda kudusa mmisewu.
No such a thing. Never was anybody baptized that way. It's a Catholic creed and not a Protestant doctrine.
Palibe chinthu choterocho. Palibe konse pomwe aliyense anayamba wabatizidwapo mwanjira imeneyo. Ako ndi kachikhulupiriro ka Chikatolika. Ndipo osati chiphunziso cha Chiprotestant.
Matthew 28:19. You say, Jesus said, go thee therefore all the world, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. That's correct, but not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost.
Matthew 28:19. Inu mukuti Yesu anati, pitani inu chotelo mudziko lonse. Kaphunziseni mafuko onse. Kawabatizeni iwo mudzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Uko ndikulondola. Koma osati mudzina la Atate, dzina la Mwana, dzina la Mzimu Woyera.
The name of the Father, the name, not names, of the Father. Father's not a name. How many knows that? How many fathers is your, raise your hand? How many sons is your, raise your hand? How many humans is your, raise your hand? Alright. Now what's your name? Not father, son, nor human.
Zina la Atate. Zina osadima ina. La Atate. Atate si zina. Ndi angati akudziwa zimenezo. Ndi Atate angati alimuno. Kwezani manjano. ndiyana angati ali muno akweze manjawo ndiyandu angati ali muno kwezani manjano chabwino tsopano dzina lanu ndi ndani osati Atate mwana osati nso munthu.
A woman said to me one time, who's a strict tritheist, she said, Brother Branham, but the Holy Ghost is a name. I said, the Holy Ghost is not a name. The Holy Ghost is what it is. It is the Holy Ghost, not a name. That's what it is.
Nzimai ananena kwa ine nawina, yemwe anali wa utatu mosamalitsa. Yanati, Mbale Branham, koma Mzimu Woyera ndi dzina. Ine ndinati Mzimu Woyera si dzina. Mzimu Woyera ndi chimene iwo uli. Iwo ndi Mzimu Woyera, si dzina. Ndi chomwe iwo uli.
I'm a human, but my name's not human. My name's William Branham.
Ine ndi munthu, koma dzina langa si munthu. Zina langa ndi William Branham.
So if he said, go ye therefore teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Then Peter 10 days later said, repent. Now here, listen to this.
Chotelo ngati yanati, pitani inu chotelo, mukapunzise mafuko onse, mukawabatize iwo mu dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Ndiye Petulo, masiku kumi kenako. Anati lapani, sobano apa, mveselani kwa izi.
And when they heard this, they were pricked at their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, man and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent every one of you, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Ndipo pamene iwo anamva izi, iwo analaswa mu mtima mwawo, ndipo anati kwa Petulo ndi atumwe nawo, amuna inu ndi abale, kodi ife tichite chiyani? Ndiye Petulo anati kwa iwo, lapani aliyense wa inu, ndikubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphaso ya Mzimu Woyera.
Then did Peter do what Jesus told him not to do? He wasn't confused. We're the ones confused.
Ndiye kodi Petulo anachita zomwe Yesu anamuuza iye kuti asachite. Iye sana soko nezeke. Ife ndi omwe tasoko nezeka.
On Acts 2:38, the Jews were baptized in the name of the Lord Jesus Christ by immersion.
Pamachitidwe 2:38, Ayuda anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu mwa kumizidwa.
And Acts the 8th chapter, we find out that Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of the Lord Jesus Christ, the Samaritans.
Mumachitidwe mutu wa 8, ife tikupeza kuti Filipo anapita uko nakalalikira kwa Samaria. Ndipo anawabatiza iwo mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, a Samaria.
And Acts 10:49, Peter commanded the Gentiles to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Mumachitidwe 10:49, Petulo anawalamulira amitundu kuti abatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu.
Paul, Acts 10:5, he passed through the upper coast of Ephesus, he finds disciples. They were a Baptist disciples. Is everyone Baptist?
Paulo, machitidwe 10:5, iye anadusa kupyola mayiko akuntunda aku Efeso. Iye anawapeza ophunzira. Iwo anali ophunzira a mbatizi. Anali aliyense a Baptist.
They were converted under a Baptist preacher by the name of Apollo. And he was a Baptist preacher. And was proven by the Bible that Jesus was the Christ.
Iwo anatembenuka pansi pa mlaliki wa Chibaptist dzina lake ndi onani Apollo. Ndipo iye anali mlaliki wa Chibaptist. Ndipo anali kutsimikizira mwa Bible kuti Yesu anali Khristu.
Paul said, have you received the Holy Ghost since you believe? They said, we know not where there be any Holy Ghost. Said, and how was you baptized? They said, we've been baptized by the same man that baptized Jesus. The whole water out there, that's good enough.
Paulo anati, kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira? Iwo anati ife sitikudziwa ngati pali Mzimu Woyera uliwonse. Anati ndiye inu munabatizidwa chotani? Iwo anati ife tinabatizidwa ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu mudziwe la madziro kumeneko. Ndizo zabwino mokwanira.
Paul said that won't work now. Had to be baptized over again. And Paul commanded them to be baptized over again in the name of the Lord Jesus Christ. Lay his hands on and the Holy Ghost come on. Ready? Yes, sir.
Paulo anati, izo sizigwira ntchito sopano. Inu muyenera kuti mukabatizidwe mobwerezanso. Ndipo Paulo anawalamulira iwo kuti abatizidwe mobwerezanso mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Anayika manja ake pa iwo, ndipo mzimu woyera unadza pa iwo. Kulondola, inde bwana. Kudzakhala kwala, ndawi ya mazulo, njira ya ulemerero. Muzai pezali, zera mazi, ndiko kuwala lelo, kumizidwa muzina la Yesu, anakulu, labani machimo, zimoela, uzalowa mudi, kuwala kwa mazulu kwaza, zona Mungu ndi Kristu ndi omozi.
That's what the Bible said. That's right. It's the hour, it's the time that we should repent.
Ndizomwe Baibulo linanena, ndiko kulondola, ndi ora lake, ndi nthawi yake yomwe ife tiyenera kuti tilape. Mundiuze mufule pamene inu muti mukonzeke mudziwelo. Ndipo ife, inu mwakonzeka chabwino, kuti akoke zochinga. Sopano, Ambuye akudaliseni inu sopano, pamene mbale akutumikira ubatizo. Kodi inu nonse mukutha kuona kuno.